Intro.
EMISI is a research project that is shared between the South African Institute of Aquatic Biodiversity, Rhodes University's Department of Music and Musicology, the Kaiskamma Trust, with support from the International Library of African Music and Transnet. In trying to reinvigorate coastal defences such as harbours and degraded shorelines, scientists from SIAB have been working closely with the community members from the Kaiskamma Trust to develop structures woven from indigenous EMISI grass. These mats or structures have been set into the waters in the harbours and rocky shores to see if they last, and importantly, if they attract new life. The Rhodes team has documented the journey through stories and music, and this exhibition is a part of that. Follow the sound and journey where each team member recorded 1 minute of sound representing their part of their value of the project. EMISI yinkqubo yophando phakathi kweziko loMzantsi Afrika lweentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo emanzini, isebe lezomculo leYunivesithi yaseRhodes, iKaiskamma Trust kunye nenkxaso evela kwithala lencwadi lamazwe ngamazwe lomculo waseAfrika kunye noTransnet. Ekuzameni ukuvuselela ukhuseleko lwaselunxwemeni namachweba, iSIAB ibisebenza ngokusondeleyo namalungu oluntu asuka kwiKaiskamma Trust ukwenza izakhiwo ngenxa yemizi. Ezi zakhiwo zemizi zifakwe emanzini nakumanxweme namachweba ukubona ukuba zingaphi iintlobo zezinto eziphila emanzini. Iqela laseRhodes libalisa ngolu hambo ngamapali nomculo kwaye lomboniso yinxalenye yolu hambo. Landela uhambo ngokuphulaphula izandi eziye zabanjwa ngalinye ilungu kweli qela.